superhero teams, mate.
Uyazaka zwitale intengayitang. The only time you like to express women some. Maspetu wenza isinto, 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 isinto. Mawambi fonya, mawamba matal. The only time mumbamba, mumbamba ramdan. Maseso wenza isinto.
Kanti Manchester City akuna unity. Kodwa ngaziyo uyangijabulisa. Nenhliziyo yami uyayijabulisa. Amadlelo amaluhlaza kosi uyangihlakulisa. Uma kuthiwa isilanda Sheffield uyasijabulisa. You the best, hlala kube bhedwa. Thanda ungalibona ngosiko kubukizela. Bathothi ma uthemba uthemba ubuye ubheke. Kodwa funa wena baby ngithi
uyazaka zwitale into engayithanda. The only time you like to express women some. Maspetu kwenza izinto, 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 izinto. Mawambi fonya, mawamba matala. The only time mumbamba, mumbamba ramdan. Maseso wenza izinto.
Mumbamba, mumbamba, mumbamba. Maseso wenza isinto, isinto.